Ndi thandizo la ndalama lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ, unduna wa maphunziro kudzera ku Department yoona za maphunziro a mphunzitsi DTD. Tsopano ukupatsirani programu ya maphunziro ulalo wa 24 imene ikukonzedwa ndi A Story Workshop ku Blantyre.
Oli mukudziwa dziko zinthu zikusintha,
Technology ya sintha zambiri kachitire kazinthu pa dziko.
Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire,
kupitsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga.
Nanga nkhani ya maplatform amene unduna wa maphunziro udakhazikitsa ilipo imene mukuidziwa?
Sikwenikweni kukosi kuyambira matiwa.
Sikwenikweni? Kwa mwana magwisa mchiro?
Mbuyo movu kukosi esi kumano.
Mwana magwisa mchiro? Ndufuna nivetsetsa mwana. Mwana magwisa mchiro kapena ai?
Ai.
Ai. Ine naona mwini nsokolela wakai hila tuyo.
Ai ndi.
Timafuna titsindike pano kunena kuti palibe kanthu kukhala kuti sikudziwa kale konse pa nkhani ipo fika lero lino. Ayi. Izo zonzachidziwikire. Ndipo icho ndicho chifukwa chimene program iyi yabwerera.
Kunena zoona akwetsa kunena chilungapo. Because after establishing that platform tinabo panga trainer position pangono.
Alright. Tikamakamba kuti cholinga cha programu iyi nkulimbikitsa aphunzitsi kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga pamene akugwira ntchito yawo. Tikuyambira pamenepo. Ponena kuti mphunzitsiyu adziwe zama digital platforms okhudzana ndi maphunziro amene alipo kale. Amenenso ngakhale unduna wa maphunziro unavomereza kunena kuti nawa. Kuchoka yapo akadziwa tsopano kunena kuti ma platform amene alipo ndi awa, amene ndinawo maphunziro udakhazikitsa ndi awa. Kuchoka pamenepo ayambeno kuwagwiritsa ntchito ma platform wo kupyolera mu kadaulo umene angathe kupatsidwa akagwiritsidwe ntchito kama platform onga amenewa. Kuphatikizaponso ma platform ena amene angathe kuwadziwa mkatikatimo ayenera ndithu ayambe kuwagwiritsa ntchito. Mwaimve ameneyo? Ndiye programu yathu ya lero ya maphunziro ulalo wa 24 tikufuna tingomvetsetsa za maplatform amene alipo amene mphunzitsanga te kugwiritsa ntchito pa ntchito yake. Paka dalipano tikukhazika pa maplatform amene unduna wa maphunziro udakhazikitsa. Maplatform amene undunawo udakhazikitsa ndi ati tiwadziwe. Eya, ngati kumuchita mphunzitsiyu introduce ku maplatform amenewo. Bas kutsogoloko tidzikhala tikutambasulano imodzi. Koma lero tufuna tingwadziwa kuti kodi alipo nanga ndiyati. Koma tu ndakulandirani. Ndakulandirani. Iyayi inu mango bwera mwakavulufulu kungoti vrululu. Iyayi. Tsono timayamba ndiza business izo kaye tu. Macheza pambuyo tiyambe nzenzeni izo kaye. Akulu program ya maphunziro ulalo wa 24 imene ikukonzedwa ndi A Story Workshop. Koma amene akutipatsira ndi aja aunduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake a mphunzitsi. Pachingerezi timati Directorate of Teacher Education and Development, DTED. Thandizo likuchokera ku unduna wa zachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Ine dzina langa ndi Stanire Mphaya. Astabo. Mpaka kuchita kuti mphaya. Pilizi dzina lako ukapanda linyadira weka. Atalinyadire nda.
Yenda awiri simata.
Simata.
Zeru zaeka adanyika simamati.
Simamati.
Chitu kukocha dzikolino. Chatamira paka puzitsi dweka luso. Pambano chao punzirawa Lunta niluso la mpunzitsi
Lelo, ndikuti tikufuna timve zama digital platforms amene ndinawo mapunziro udakhazikitsa. Tiwadziwe kodi ndi yati. Ndiye mwina kuyamba kwake program yathu iyi. Tiyambire nkumva kuchokera kwa aphunzitsi eni. Tikuti ma platform adakhazikitsidwa, kukhazikitsidwa mphunzitsi, kukhazikitsidwa mphunzitsi. Kodi aphunzitsiwa akuwadziwa ma platform uwa. Nanga ngati akuwadziwa ndi ati amene akuwadziwawo akuwadziwa motani eya nanga adawagwiritsapo ntchiro
ayi chabwino ine dzinanga Frank Kaluwa Kalonga TTC ngati mphunzitsi
mphunzitsi mophunzitsa pano kapena mophunzitsa pano
koma sindi kuphunzitsa koma ndabwera ngati kudzaphunzira kuphunzisi
muzaphunzira kuphunzira mphunzitsi yes okay all right ndimafuna nditamvetsetsa kuchokera kwa inu monga mphunzitsi pali ma platform ina aliyonse amene munagwiritsapo ntchito mwamene undinawo maphunziro udakhazikitsa ilipo imene mukuidziwa
Ubwino wake makamaka
ndikufuna kalabuyo ilipo imene ndikufuna platform ilipo ineke imene mukuidziwa imene ndinawo maphunziro udakhazikitsa platform yo imene mukati
ya makamaka ICT
ipo platform
sikwenikweni kukwasi kuyambira matiwa
sikwenikweni kwa mwana magwisa ponchiro
mbuyo mwovu kukwasi yesi mwana
mwana magwisa ponchiro ndifuna nivetsetsa pamene mwana magwisa ponchiro kapena ai
Aye.
Aye. Aye. Aye. Aye. Aye.
Aye.
Aye. Aye.
Aye.
Aye. Aye. Aye. Aye.
Aye.
Aye.
Aye. Aye. Aye. Ndiumene pano pa khangwe ndiyamba kutsegwa munthu kuti kuli ma platform ina ndiyena kuti kuyamba
kubwera kwa program ya maphunziro
ya watu. Program imeneyo.
Ani mangomva koma nosati kuti mpaka in details iyayi. Si ndizokhuza ndi technology. Ndifuna ndidziwe kuti kodi zima
Zimatani
kweni kweni zinthu zi ehe ande nufuna ndivesese
tikawane kulimbikitsa na ukadaulo osama kupunzira
mawa mati muyangana dzuwa na sojera kumasuka ndibwino kumasuka ndibwino ineyo I know everything palibe amadzuwa zonse palibe Monga lili kumbo la mphunzitsi awa. Ndikukhulupirani kuti timodzibadziso kumbo la mphunzitsi wina aliyense. Choncho, titsindika kuti napa nkhani iyi ya ma digital platforms amene ndinawo maphunziro udakhazikitsa inu phe. Komabe, kupyolera mmayankho amene tamvawa, ndi umbono waukulu ndithu kuti aphunzitsi sakudziwa ma platform amene alipo okhazikitsidwa iwo amene. Ehe, izo ndiye titsindike. Kupyolera mmayankho watu. Mbambadi. Aha. Soldier Lucius Banda. Akuti nkokoma. Nkokoma. Kuimbira yawe. Kuimbira chauta. Nkokoma. Ukumuimbira yawe. Nkumadziwanso zina zimene. Kupyolera munzetu zimene yawe adapereka. Kuti kulizima gwira bwanji ntchito. Mwaiona imeneyo.
Muncho barwa mankazi yali choncho Lera seke mawa kukwigire Akulandire pomepa kuingize Usadalire samire kwa Yehova It is better walk with you Jesus It is said dwell in your place Sabuka anali kukondwa nane akamane naza chuma chao inazichemerera omalero namuziwa mini wa chuma cha pansi singizaenda ni muntu zaenda ni Yesu yo
kokoma kuyenda ni ambuje kwabwino kukala ni Yesu
Piga po pwetega Chilungamo Ya sanduka chimo Anto akupa Ajira kunyadira Hawakuba achida kubonisa ibisale kwa bamwanunguye. I want to walk under your shadow.
Tirandira ino amene mangotsekula kumene wireless yanu. Iyi ndi program ija ya mapunziro ulalo watu 4 imene ikuchokera ku Story Workshop. Koma amene akutipatsira ndi aunduna wa mapunziro kudzera ku department yona sa mapunziro ake amphunzitsi Dited. Ndipo ikukonzedwa ndi thandizo lochokera ku unduna oona za chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Cholinga cha programu iyi kulimbikitsa aphunzitsi kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga ICT pamene akuphunzitsa ndinso kugwira ntchito zawo zosiyana-siyana. Kuti atatha kusulika ndi ukadaulo ogwiritsira ntchito ICT adzitha kumadzitukula okha pa ntchito yawo komanso kumalumikizana ndi ophunzira awo ngakhale munyengo zimene zili zovuta kuti aphunzitsiwa ndi ophunzira awo adzikumana face to face. Ndiye kupyolera munjira zimenezo za makono zofalitsira mauthengazo adzitha kumalumikizana ndithu ndi ophunzirawo kuphunzira nkumachitika. Timakambakamba pano za mbebe komanso ululu umene COVID-19 inatisiyira. We don't want to go back kunyengo zokhala ngati zimene zicha. Kuti ayi chifukwa cha mmene zililimu sukulu zikutsekedwa ndiye kuti maphunziro ayima. Munyengo ngati zimenezo, God forbid, munyengo ngati zimenezozo tidzithabe kulumikizana ndi ophunzira athu zinthu nkumayenda. Mwayiwona imeneyo? Tsono apa tafika ku ICT department munduna wa maphunziro. Kumeneku nkumene tili tiyambire nkhani. Iwowa atifotokozere chifukwa zonse zokhudzana ndi ICT zimachokera kumene kweti ndiye ngati kuli kwina adzitilozera ndiwo. Ma platform alipo nanga ndi ati.
Ine ndi Sungen Maleta, munthu ne ndi ICT officer ku nduna za mapunziro ku department ya ICT. Ma platform alipo angapo ndi chule mwina awira atatu. Yoyamba ndi Timothy Comprehensive Sexuality Education application.
Okay.
Iyi ndi application yomwe tinapanga ndi thandizo la anzathu a UNFPA. Cholinga chinali chonena kuti amati seeing is believing. Now ku life skills ku primary kuja kuli matopic ena ake onena kuti literally aphunzisaja ama khalangata kupanga manyazi kuphunzisa
yes.
Mwina reproduction design
yes.
Zake
.
So titaona tinati yaye bwanji tipwekese kwa moyo kuti phunziro limeneli tilipange digitize likhale ka video munthu adziyankhula kuti ngati mphunzisi wina waka kuchita manyazi kukatenga topic imeneyi ndekuti anaja atha kungogwiritsa ntchito mafoni ma tablet omwe alipo
yes.
Pa okhaso ndikutha kupanga kuphunzira topic imeneja mosavuta. Ubwino wake ndoti unduna masukuli ena kuli ma tablet chani so zinthuzo zilipo kale ndetinati ayi tigwiritse ntchito motani zinthu zomwe tilinazo kale tipange ka application kameneka kaziti thandizira za life skills zomwe mwina aphunzisa angathe kuima kusogolo ndikumananga si anthu fendosi yan ena ati ndine nkulu wa mpingo
nde
sindingamatchule ziwalo za zobisika
yes.
Nde timafuna kuti anaja akhala akuziona akumveraso kuti okay ziwalo zobisika zimatani mosavuta
okay.
Platform ina mbali ya aphunzisiso ndi timaitchula kuti electronic continuous professional development
yes.
Platform imeneyi inabadwa muntha ya COVID.
Okay.
Titaima mutu kuti kodi
titani.
Titani. Masukulu tasefa.
Mm.
Komabe aziphunzisathu akuyenera athebe kumafikira ana athu munjira ina. Munjira njira ina inzaki.
Yes.
Ena amati learning must never stop.
Mm.
Kaya kuli nkhondo kaya kuli chani
kuphunzira kudzichitikabe.
Kudzichitikabe.
Yes.
Ndipo mweno tinaganiza za njira imeneyi yobweresa platform imeneyi kuti tizitha kuafikirabe aphunzisi.
Chidule chakati mati ECPD.
ECPD.
Chabwino.
Yes, imeneyi tinathandizidwa ndi anzathu a GPE ndipo inapangidwa ndi platform yoti ili online mukaifuna mukapita pa internet muipeza. pamenepo pali mamojuzi angapo
okay.
omwe amathandizira aphunzisi zinthu ziwiri zitatu yachitatu tiliso ndi digital library imene okay. ikusamirabe kwa aziphunzisi komwepo
mm-hmm.
kuti unduna za maphunziro mothandizidwa ndi mapatina ena
mm.
tili ndi content yambiri mbiri
mm-hmm.
content imene ija yakhala imangosungidwa mmakompyuta
yes.
ndi panachitika dongo so yonena kuti ya content manager tatendi ibwelese pamodzi tisankhepo zofunikirazo zikhale online mm. kuti mphunzisi akafuna kamufuna zokhuzana ndi Pythagoras theorem
yes.
angopita pamene paja akaseche azipeza zimuthandizire mmene angagwirire ntchito
alright mumakhala ndi kuthekera kodziwa kapena kuona ngati maplatform akugwiritsidwa ntchito kapena yayi
kuthekera kumene kukulipo ndipo zinthu zimene zitimaziona ndithu
okay.
on daily basis
okay.
ndithu timakwanisa kudziwa kuti platform iyi anthu akulowa
mm.
platform awa ampaya analowa mwina zaka follow zapitazo
yes.
zimene zitimatha kuona ndithu
mm-hmm. Paka kala kunena kuti mwina saa kugwiritsidwa ntchito aphunzitsi anthu saa kugwiritsa ntchito ma platform amenewa mumachita bonji chifukwa zapezeka kunena kuti ma platform wa alipo
mm.
koma aphunzitsi ena saa kuadziwa even kagwiritsidwa kake ka ntchito kumene
mm. ndizotheka kuti aziphunzitsi ena saa kuadziwa koma mwina ndingokambako pa nkhani yokwanisa
mm-hmm.
kuona kuti chikuchitika ndi chani ma platform
yes. yes.
zimene zimene ndanenera zimachitika
mm.
ndipo tikaona timazipitisa kwenera amene timagwirira ntchito mene ndanenera muja kuti ifeyo ICT
mm.
timapereka upangiro osiyana-siyana ku ministry
yes.
Ndipo timapanga manage technology including ma platform amenewa
mm-hmm.
Nde tikaona zinthu ziwiri zitatu pa platform paja zimene zichatimazitenga ngati malipoti kwapasanza anthu omwe sa technical mwina omwe alibe kuthekera kumeneko nde tingoyerekeza ECPD
yes.
ndi nkhani ya CPD amene ali ndi mandate ya capacity building munthu una za maphunziro ndanza thwa dated
director
of teacher education and development
yes
amene aja in fact ife ndo tikwapanga support a dated aja nde nkatika timwapanga support di timakhala ano tikwapasa information ngati imene komatu kudedza zikuoneka ngati sakugwiritsa ntchito
mm-hmm.
cholinga choti nawonso zathandizire akamapanga ma program
yes.
awo
mm.
Eh, mm. kuti kodi mwina chaka chino
yes.
in terms of my awareness mm. tipita kuti ndikuti
yes.
so amagwiritsa so ntchito information manager kuti athandizire kupanga ma program awo ndithu
usulika kwa mphunzitsi Pambano chao punzirawa Lunta niluso la mpunzitsi Niulalo watiko Kutukuka kwa tiko Kumayambani Mpunziro ulalo watu e Chitukuko cha tiko Chatamira pa Mpunziro ulalo watu e
Meneti kupita kumalechere cha a program yathu ya lero ndi mafuna timvetsetse amaleta achula Directorate of Teacher Education and Development ngati nthambi imene imaona zakusudwa kwa mphunzitsi pa ntchito yake tsono nchifukwa chani aphunzitsi ambiri sakuadziwa ena mwa ma platform wa zikuoneka kuti ntchito imene yodziwitsayi ili kumene kuno ku detailiko iya chifukwa kugwiritsa ntchito akugwiritsa ntchito ndikumene ku detailiko awankhanga ngati technical kweti iya tsono dzukhala bwanji kuti aphunzitsi sakudziwa za ma platform okhala ngati amene mwachidule chabe iya kumeneko ndakumana ndi bambo Andrew Townsend Andrew Townsend amene ndi a chief education officer ku detailiko
Initially, the like the establishment of the platform
mm.
was funded by UNICEF.
Mm-hmm.
Okay,
mm-hmm.
so UNICEF had its own districts.
Mm-hmm.
Okay, it has its own districts. So we had to start with those districts.
Kumene kumene dona na funako.
Kumene dona na funako. Kumene kuyamba ni madistrict kwenye o.
kena go tizibira ba district enawa somano et kode ali yese et boba lilose mphitsali yese akale ndimwayi opanga access afaida na kuti boya bila bed bed naenda kuti imene is a continuing process.
Yes.
But over we are still in the process of trading these teachers.
He started from a humble beginning. Agazi ambangari masevera. Wakumana na zompebo so chuluga. Bena kutala pangono ngono kukwa. Kumakai mabe, kumabidabe. Koja kati wazomu ya kushida. Olimbi kita hana ligojeba. Omunyo dola hatu nukile inji. Wajeba na zomu anawe suzi taizi. Tanzisi ezili ndiye ni ya kezi. Kumachimoti jomu ya kada buita. Nyoso kale unga kule wanji. Mama imabe, kumabidabe. Ona nilelo pamene wafiga nazi. Onyo dola hata lelo manyazi. Ango yamba kumupe kena nkani. Omwe mulimbikila kumnena. Omwe ya kuonjese la magia. Hakubidabe kichokolo. Kodi ya kutiwa chomwe ya mafuna. Yawe abata wali.
Kosa kwambiri bambo Andrew Townsend, a chief education officer kuchokera ku Directorate of Teacher Education and Development. Timalize motere program yetu yalero. Aphunzitsi dziwani ndithu kuti unduna wa maphunziro unakhazikitsa ma platform amene cholinga chake nkufuna kukusulani inu ya aphunzitsi pa ntchito yanu. Komanso kufewetsa ntchito yanu pamene mungaphunzitsire maphunziro ena mkalasi. Ena mama platform amenewa ndi monga ECPD, kapena kuti Electronic Continuing Professional Development, Comprehensive Sexuality Education, komanso Digital Library. Choncho, sankhani ndi kugwiritsa ntchito platform ya kuntima kwanu malingananso ndi chokhumba chanu. Tsono mukapeza nthawi, tafufuzani zambiri za ma platform amenewa. Ya, ino amene mundi smartphone tapitani, tasakasakani. Muone kuti kodi mumva zotani. Ya, kutsogolowa kuti dzikhalati kutambasula platform ina iliyonse payoka payoka imagwira bwanji ntchito zofunikira ndi chani mphunsanga igwetsa ntchito bwanji zingayende motani timvetsetse aliyense wa ife alandire ukadaulo weniweni ogwiritsira ntchito ma platform amenewa kuti potero tisudike kwa tuntu kuti tingathe kugwiritsa ntchito ma platform wa ya pa ntchito yathu zonse nkumayenda bwino lomwe. Tuwerenge kwa mautenga amene talandira kuchokera kufunso limene tinafunsa sabata yatha. Funso tinafunsa so sabata yatha. Kufunsa kunena kuti kodi munapindulanji mprogramu uyo nanga kodi muganiza kuti ikuthandizani motani. Chifukwa sabata yatha timapitirizabe kumvetsetsa makamaka tinakhazikika pakusintha kaganizidwe kathu pamene ICT kapena njira za makolo zofalitsira mautenga zabwera. Kuti ya ife monga aphunzitsi tiye ntidzirandirezo osati ya ine namba kalakale ntchito ndiye zimene zithandisa chani kosa kuti mapanga bwanji tisinthe kaganizidwe kathu ndi kuzilandira zoterezi nkudzipanga incorporate magwiridwe athu a ntchito zosiyanana. Tsono talandira mauthenga tiwerengeko ochepa chabe mwa mauthenga amene talandira. Uthenga woyamba apa kunena kuti tiyenera kutengapo gawo komanso mbali pakugwiritsa ntchito njira zofalitsira uthenga za makono komanso kulimbikitsa ndi kudziwitsa anthu ena kuti nawonso adziwe za njirazi ndi cholinga chopititsa patsogolo ukadaulo umene tili nawo. Amene wasana tiuze kuti ndani ndikubwereza bwereza chonde mukamatumiza uthenga tiuzeni ndinu yani. Iya nkuti kumeneko nzofunikira kwambiri. Awa ndi a Simeon Kambalame. Akuti, ngati ine mphunzitsi ndiyamba kugwiritsa ntchito njirazi pofuna kulimbikitsa mbado wokubwerawo kukhala waluso pa nkhani za teknoloji. Takuyamikani kwambiri asimene. Koma muli kuti simunatiuzenso kunena kuti kodi uthenga wanu mwatumiza kuchokera kuti. Awa ndi a Joseph. Angoti ine Joseph kuchokera kuno kunchisi mprogramu imene ya ulalo ndipindulamo kwambiri makamaka kubwera kwa teknoloji. Ndipezamo ndithu nzeru zochuluka komanso ndikhala munthu odzidalira pandekha ndi otsekuka nzeru chifukwa zimenezi kale kuno ku Malawi kunalibeko. apa ndikhala munthu otsogola zikomo takuthokozerani kwambiri a Joseph takuyamikani zedi chifukwa cha uthenga wanu uthenga wina pakuti mu programu iyi ine nalimbikitsika kuti ndipitirire kugwiritsa ntchito technology during my lessons sinimagwiritsa ntchito zipangizo zina kuopa kunenedwa kuti wamatama I'm Chance Maluwa from Machinga. Oh, oh. Takutokozani kwa basa Chance Maluwa kuchokera uko ku Machinga. Awa akuti, mapunziro ulalowa to response in this program. I'm expecting to learn much about ICT and I don't want to miss any program. Wow, wonderful. Jabuna, ameno kanga ni Mrs. Bindani. Mrs. Bindani, takutokozani kwa mbili chifukwa cha utenga wanu. Utenga wina apa akuti, ndi amba kugwiritsa ntchito njira za makono monga internet po fufuza zina. Pamene ndikukonzekera kukaphunzitsa kuti ndizikhala ndi nzeru zokwanira. Awanda John Nicholas. Takuthokozani kwa basi. Kwa vumbwe kutyolo. Uko ndino mphunzitsi mukutero. Takuthokozani kwa mbiri a John Nicholas. Ine ndi Traffin Banda kuchokera kuno kuncheu Bula Primary School. My expectation on this program is 1. To see that teachers are able to impart knowledge to learners using ICT. 2. To see our learners being able to use internet to access different information which is helpful in their education and success. Tatokoza kwambiri Triffin Banda ku Bula Primary. Kuli bwanji kuncheu. Utenga wina ukuchokera kwa Madam Stera Piri amenenda apea achikomwe zone. Iwa akuti mindset change is a challenge to most of teachers. A good example is on registration with Teachers Council of Malawi. Many of them are having a challenge to use technology. So there's a need of sensitizing on the significance of ICT so that they can adapt the new system. Ine gawo lomwe ndiyitenge ndikumema aphunzitsi kuti azigwiritsa ntchito njira za makono kudzera mmikumano yathu ku TDC komanso kudzera pa status yanga ya WhatsApp. Stella Piri chikomwe pea. Wow. Wow, wow. Madam Pea, ife tidzikhala tikulondola kuti kodi zikuyenda bwanje. Takuthokozani kwambiri chifukwa chotenga wanu. Brown Banda, Mchisi District. A Brown Banda kuti zoma tikuyembekezera mu ulalo 4, choyamba ine ngati mphunzitsi ndikuyembekezera kuphunzira mmene tingagwiritsire ntchito za makono, njira za makono mkalasi. Komanso tiphunzira njira zosiyana-siyana zakagwiritsire ntchito ka njira za makono. Takuthokozani kwa basi a Brown Banda ku Mchisi uko. Ine ngati student teacher mu programu ya ulalo wathu ndikuyembekezera kuti programu iyi inditandiza kuzindikira kufunikira kugwiritsa ntchito ICT komanso kupanga maforum omwe angathandizire ana omwe ndikawasula kuti adzipeza zophunzirirapo. Amenewa ndi a Stella Chitsonga. Kodi nkuti kumene ku Stella? Tathokoza kwambiri chifukwa cha uthenga wanu. Chabwino, mmene tikukwangula programu ya theory, mundilole bwanji tigaweko ma t-shirt awiri oyambirira amaphunziro ulalo wathu 4. Eya. T-shirt yoyamba ikupita kwa a John Nicholas aphunzitsi kuchokera kwa Vumbwe yanu t-shirt mwaipeza yachiwiri mundirole ndiipereke kwa Madamu Pea inu zimene mwabetchera kuti mufuna muchite zatilimbikitsa zatipasa chiyembekezo pa program ine maphunziro ulalo wathu 4 Madamu Pea a Stella Piri t-shirt yanu ya maphunziro ulalo wathu 4 ilipo tilumikizana kuti kodi mulandira bwanji t-shirt imene ya, kwa lero tirekele pa menepa, funsoso limene tikufunsa tsono ku programu yathu ya lero. Tikufunsa kunena kuti, tatuzani kuti kodi mu programu ya lero mwapunziranji nanga muchita ponji. Tiyankheni kudzera pa SMS kapena WhatsApp. Namba limene tidzigwiritsa ntchito kuyambira tsopano lino ndi 0893-089-997. 0893-089-997. SMS kapena WhatsApp. Amina kuti pasira program ya maphunziro ulalo wathu 4 ndi aunduna wa maphunziro makamaka kudzera ku department yaona za maphunziro aphunzitsi DTED ndi thandizo lochokera ku unduna oona za chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Koma amene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Ine ndi Stanley Mpaya. Astabo.
Musaiwale maphunziro